tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare chapantati lewru novembre sapo yamde jabbiri maslima chapantena e joinder maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du mor waygal kanko noddirte Mamadou Watara wonto ogdi jamde to notre vérificateur général de watto joni o holliti hono tongande makko de horejo leddi di o le majjul faande be bi hono yurku yurku de leddi meddi dum yaray ciagal sediawo curo hakkunde mudo kanye leddi sediawo ndi kanye leddi malindi curo hakkunde de do gelbi de hollita wer kan goodluck jonathan o kenyam wonno le ngalure bamako de konairi bangal jande to yorto wattu joni o ko heewi e cuude école ngon ton difu be mi uddama fa timmi so wana le ngalure yornde tan di won sembe kabaruji di mi jogginyo do kikirande di bismillah mo don e herante Biro vérificateur général holliti tongande mudo honno kabaruji gollir laamu o worri le hitane 2021 hollitan wede kenyam be tottinde do tongande kanko horejo leddi ndi o wattu joni imma draji mabbe ko yaata chapantati tati be ngadi wattu joni yaad leddi ndi non be kollitir wiide kanko vérificateur général mo noddir Samba Alhamdu Babi o hollitamu wede o wiñalawma hande o sa ƴeewi kon ayri bangal yurkurukuji di faande dum yara ciagal sita sidibe
Levi vérificateur général Lugan Goji Wadadin ana fawi bangal lamorde humnine cellal transport jande kay lamorde leddin fottade lamorde humnine kabaru dien e kuran e lamorde humnine yedugon kabaruji e nannal mudun Levi vérificateur général no talkuru politama ciagan Lugan Goji Wadadi yewtunde honnande golleji ni wadra lede lamorde li hitane jabbine ciagal mudun o holliti kasun kabaruji goddi bangal fedde humnine société civile kay golob le gouvernement ciagan no talkuru hokka hore lam hakkunde radio o holliti dabiri fu fiyeten yalla yimbe jukkabe le di golleji ana yaha sario yeso lam kobe tajobe kite be le wi vérificateur général on est teutra lam kobe lam hakkunde radio tinno yalla di golleji ana wade no wodiri ko natto sabe hadde yuriko yurika ko le leedi malni le wi vérificateur général golleji ko han wade don fu keddal mudum anne jungo lamunge lam hakkunde radio
kanko ɗo no dirtel Ibrahim Mari ko andanɗo kabaru keɓe wi ɗeɗo tongade ana hani jokkitede noon tan watta du so yurku yurku heɓe haaɓe le leydi meɗen ndi ɗum mateli tatteji ɗi fur keɗɗenmo komo sifi dow hen dow faccitago fotumata mayiga
ana ɓuuri duuɓi sappo han ko vérificateur général ana wadda talki mum yeeso laamu o hoto gonɗen e golleji ɗi ɗum ɓuuri jogade nafa le leydi ndi yurku yurku ana le nokkuji ɗi fuu kako mali ko ni ƴaɓɓiti balligu ana fawi dow hoolaare ka soni yurku yurku heewi malloɓɓe kulan wona wiide tan haddu million oɗo majji ka hollude to ɗum naati ana hani ko lanningol waɗane ɗum faa sele
ɗiɗo kabaruji farmba heɓe dow beme ame andi ɗe dow page Facebook e compte Twitter Studio Tamani kanko kuminiɗo hakkunde sediyawo kañi e leydi malini mo noddirta goodluck jonathan wiyama kenyam wonno le ngallure bamako nde o yiide laamiɗo laamu hakkundejo assimi goyta wattu joni o yoga e haalaji mabɓe ɗi fu jowi ko hono golleji laamu hakkundejo ɗum wonde yarde yeeso kanko goodluck jonathan o wi wattu joni wonko wonde yarde hen yeeso do e haalaji makko ɗi fa keɓen famtare keɗɗen Ali Sisi
goodluck jonathan holliti wiide golleji ɗi kanankoɓe laamu hakkundejo o wondi wadde le leydi amen ndi ana waltina hakkillaji gaɗɗu e tawede muɗum fu o wi kanankoɓe laamu hakkundejo o ana hani wadde immadaraji fa hamdu ɗati yogaji dawol am warde le leydi malindi fa mi yiiɗa kananke laamu hakkundejo o dawol ni tam non hollitiri wiide kanko goodluck jonathan mi haldi e kananke laamu hakkundejo o le leydi malindi ɗo batu mo fedde CDAO landini lewru décembre ndo abuja le leydi nigéria caggal ko o yiidi e kananke laamu hakkundejo oɗo gaɗo surore hakkunde leydi malikan e fedde CDAO yiidi yimɓel gomɓe le gouvernement o fa yetto keƴaɓe leyɗe goɗɗe gomɓe le leydi amen ndi yalla eɓe kaltanamo golleji ɗi no wurdi yarde le leydi ɗeɗo jiiɗe latike sababu andinde kam wiide malinkoɓɓe ana tinni no hollitiri wiide jababuji ɗi kananke laamu hakkundejo o fa yetto gouvernement o hokki e lamdi ɗi joguinomi ɗi ana waltina hakkillaji ɗum ana hollita wiide du eɓe gondi wadde immadaraji yalla golleji ɗi ana laato no wirani no hollitiri wiide kanko nelaɗo fedde CDAO warde leydi amen ndi andinde tan wiide horeɓe leyɗe gomɓe le fedde CDAO ana hani wadde batu du leydi Mali, Burkina Faso, Guinée, nay lewru décembre ngarondu Abuja le leydi Nigeria.
En jaran le wud leydi meddi le cercle yorwobe bi école ngaji gontodi fuko uddi sona le ngalur yornde wattu jono dum wembe hono sarabe sukabe jangobe wombe tombe sanne kanko kedjara men gondo tonu dirte Muhammadu burdo altirede bamoy kebe wonko mo hebini min do hen do faccitango sita sidibe Fatoumata Mayiga
an uri duubi kewdi ko école ngaji laamu yuwaru donki amtude rafi denagu sabi bini tidalla ka dum larto sababu uytude andal sukabe jangobe Jibril Keita directeur école yuwaru holliti wiide an hani ko dabare wadeneedum
lati musulme natike sabe tugal won jangon l'école go wala andal fukkasin tudu ana fawi do lafi deede de madan nuko amen wede wulutu e laamo fi dabiri yalla je deede ala hebe non do huna fukkasin
rien ne va ici
uddu goldi école ngaji waddi tidallaaji mawdi le laamu yuwaru hono hebbiningol garibaku kanye e bandiya ku sukabe dum won ko nimse mi woni e Ibrahim Sanogo
nyaagaade ka hippa ko yimbe heli semme sanne le commune amendo sabe uddugo tuddi l'école e lafi deejerne le commune yuwaru
saraabe jangobe kanye horeb école ngaji di fu anandarde laamu on balla no école ngaji di bamtirata no wodiri dum won ko Muhammadu Bamoy kebe hebini studio tamani iwde yuwaru
wattu jone jaram fa nokku no dirte do bafula bebe bi isa ewi hono sukabe ngori tonnoobe kewi pepe e classeji di fu fota nokku no dirte do waliya musse ngabe jenginobe duyama dum heewa ton dum latik sababu sokkapo bafula be o wi lewru fu suko goto fu wadda buudi chapan enay cfa fa yoto yalla no be kan filtre di do tidallaaji yalla musse ngabe wad anton an brifito le edo nokkule se iwrute ngardam fa do kidal do be bi neddo goto mbadiro moto mudun le ngalure kidal de jati moto mudu yabbi ton bombor le ne no dato aliyu dum wadda d'accord le ministre de dum latik sababu so odo ne heddi leyi wakati de bombarde feetine non be kolitir wiide le on do wattu goto fuddu sukabe jokolbe wombe le laamu tesselite dum nokku no dirtet intechek kanya fanjotul an nokku no dirtet talabit be kolli metti mabbe sanne ko cuude ekol di udda ton le ko boya ko hejjamen gomi noddirdo onan parle wattu jona min kala hono kabaru buruje de ngori le nokko dum no buruje bametede le boulangerie so nabe le boutikaji kanya ko nande mudun ko buri hewde joyen muto ngaybe fa tan wala fu ko sudde dido buruje atan cholla nate mudo kanya ko nande mudun jamar wonde le ngalure bamako de kay holli timeti mudun sanne no nayiri bangal ido golleji fa kedo famtar kedden Fatoumata Mayiga
transporter du pain sur les motos
ho ida buru do moto tawe uddaka won kutteji do cyallal jamaa cyallo an heewi le circulation apprenti e kanye yimbe gombe le mobilaji di wakati febe tuttira fenetre mobengel ana wawi nadde le buru o an hani ko moinobe buru be ngadene hakkille sabu no buru mo inirte joni no woda sate a jakka hen landam nadu jambe dum fu ana tawe hen nden mobile ho eta buru an hayba ka handen motoji be ko irta buru o le circulation cholo an heewi e dun sabi bina nyawuji kewdi mi de mila lam o an hani darne e darne mun fa dun hebene jogalla
se uri bangal buru to e ngarana halde hono ko hewde defer so bami fa yangeji di ngadi le ngalure bamako de kanye ko hedde le leedi meden di ko bure refu jamaadan horsini sameji di sanne yimbe le hobbe du kolliti don sameji defete le kurtunguji kanye e chali kanye fa yotto lamburu je ko nande mudum walda sameji ko defete le galleji di hono wori Fatoumata Mayiga
bamako kanye e mangal so yange ana wada hono kurtungu na lamuru la alfu horsina ka fa fota e zame andi tirte do mezana cho wonchu do be nyamdundu yoga du ngadda manaji baleji nabira nyamdundu to muy en ko buri hewde di yengeji fu so yamde sappo ene yottiki tabi bottare ndi benday hunde fu ananta e hunde ko jamaa o so wana che fa han nyirindi benday na hey ko buri tinde min keba zame o so wana dun gasata hono di halaji ka mankata fey tiagal dum fu won defobe la angal to muñ ento ka a bala nandata e la al yengeji di sa muy ngada hen si somay fu la ta ko hono ko kurtungu ko na lamuru dum woni ko korsini be la angal to
wattu joni en kala hono kabaru ko nayiri bangal figol ballon dum woni Qatar 2022 en biyan Tunisie wakkati de pewtuno e leydi France ndinde be kawi France be gatti dun baddu goto ben keba fe baddel France kany won champion du monde wattu joni dum e tawede fur Tunisie ka yalti de do pide ballon dum wadi wakkati 10 e jeddi yamde jango so lando jabbi Maroc waran hawrite dum woni leydi nibno de Canada ndi miccitede wiide baddu Tunisie o kanko no dertira do wahabbi Kaziri o kanko watti o do mbaddu wattu jono Senegal tan won hon leedi hebuno jabbade yaade ko noddirta 8e de finale ko Kenya be kawino leedi ndi be noddirta Equateur de wakande be korno muudo de be ngatti ben baddi didi en kebi baddel gotel lam secret wattu na ngiri en joodi dido kabaruji fanba hebe do bemme de ande to so ngadi www.topresidio.com/topper ko no noddi o do numero via mo mere mere 37321 fande fande fi no ko nandir on do esel yewtere mede de ana wuti wassalam wattu joni o le yewtere meden de garan halde hono kabaru yorgol redu idum holliti wiide joman sawi nyawuji kewdi fa yotto nyaw koko kanye ko nande mudun yorgol redu dum hertata ko duubi jomul so goddikina waddaaki wala fumu anda dum le leedi meden di hollato sababu mudun honne haani wadde fata redu mudun yora fa kebe famtar kedden Ali Cisse Fatoumata Mayiga
debbo mum jiidi le boole medina kura mo yiɗa inde muɗum haale holiti wiide reedu makko yorta ko ana tampina mo sanne o wi o anda fuu hoɗum sabi mbini ɗum
kono jaabe to
reedu am ana yora faa kunkoam nawa kam anda fuu ko sabi mbinta ɗum so na mi yara kosom ɓiraɗam nami ɓama safari so wona ɗum mi wawa yaade ñaguere reedu am ana wawi yorde ko yaata e yontere mi yahay dogotoro kami anni
hono ka taga
donki en andanɓe kabaruji ɓilliɗe cellal kañum en ka holiti wiide neɗɗo ana wawi yeede reedu muɗum ko yori so caggal suudu cili tati tan yaata e muɗum yontere fuu ɓe ɓeydi hen wiide sababuji fa hewi fuu ana wawi yornde reedu neɗɗo docteur ganda soumareo dunke andanɗo kabaru majjum ni sur doctorore pongier
reedu yorndu ana heewi si ñamduji ɗi ñamtenɗi kañe sa yarta ndiyam kewɗam na a watta golle ya warta ɗum fuu ana sabi mbina ɗum safareji yoga du ana sabi mbina reedu yorndu
bamako ɗo ko heewi e yimɓe fuu a tawan deeɗi muɗum ana yoori fuu ana sawra ɗum no yiɗiri ga ko heewi maɓɓe ka fuu ana jaɓani wiide goto e sababuji ko yornta reedu neɗɗo ni woni ñanduji ɗimi ñamata ɗi
wakkatiji reedu am ana yoora sana mi yara leɗɗe ɓaleɓe somi samene mi yahay dogotoro tafon mi meeɗi yaade dogotoro kammadi reedu yorndu e mbindini kam safare mi samtanama joni ka safareji kewɗi goduɗi mbawɗi sawrude reedu yorndu leɗɗe ɓaleɓe won hen na du safareji dogotoro en ñamduji ɗi ñameteenɗi sabi mbinta ɗum hono buuru kañe ñiiri maaro jamma ila ñalooma ɗum ñameteen miɗa wawi wande yontere tawi mi yahay ñeguere mi yahay dogotoro
ceere lamata docteur solo
haya kanko docteur ganda soumare ka holiti wiide ɗatol gotol gongol to mbawɗo sawrude ko neɗɗo reedu muɗum yortani woni immade so yaaha sur doctorore sabi le wimakko ɗum ana wawi latade sababu rende jomum iwde tiɗɗalaji goɗɗi
miɗen andi leɗɗe ɓaleɓe gonton cawroji ka fe leɗɗe dogotoro en ana mbawi sabi mbinde reedu yorndu ko ɓuuri wonde so ni reedu ma yoori jaaha dogotoro ƴawa ko sabi mbini ɗum hokke safare cawrowo ɗum so andama ko sabi mbini ñaw o sawrude jomum ana yaafi
kanko docteur ganda soumare ka ana narda malinkoɓe tewta wakkati fuu yoga e ñanduji ɗi ñamata
fa reedu yorndu heɓene safare ana hani ko jara ndiyam kewɗam litre goto na yaade litre ɗiɗi ley ñalooma ana hani neɗɗo yaaha ñeguere fe so ladde mum waray fa haɓano ñaw o ndiyam kulle kecco yoga gonton ana wiya neɗɗo yara ɗum beete fuu hono ndiyam lemburu kañe pompla mouche ana moƴƴini reedu yorndu eɗen kaani ñamde kulle kecce sanne
le légume
heɗade wi dogotoro em ana wawi latade sababu hinnade hoore muɗum no moƴƴiri